Shen Gang. Huh? Karibu Mombasa, the place I was born. County 001, Pwani's best town. Mombasa, the money team. We salute your bossy. Abu Joho, thanks kwa misaada ya kasi. Ali Hassan Joho, hapa kwetu yendo raisi. Shule, zimejengwa, tumependa. Barabara pia nazo, zikajengwa. Charlie's, chuma watu wana kubugi benda. Mama bombo msema kweli kazi yanatenda. Shukrani kwa Mungu kwa viongozi walobora. Tutakacho, cheki nona tumepewa. Viongozi feki wabie washachelewa. Tutafute oji, tutakupa si mahewa. Mahewa, pewa, wacha kuchelewa. OG, stand up, stand up for Mombasa. Ukianguka, get up, hawa viongozi wa sasa.
Story, story, this is my story. Listen to my story, hey, I got a big story. Story, story, this is my story. Listen to my story, hey, I got a big story.
Mombasa, Mombasa, mji wa sasa. Nafurahia sana, naipenda Mombasa. Mji wa Wasafa, Tanashata, tuje chapa. Tunangara old school, tumeshinda grandpa. Na fimbo yao ya pili tunawachapa. Na viongozi wetu pamoja tuwacharaza. Magangsta, wapo oji kesi kina shata. So shata, wastapo na papa. Walichavua ni Tedrizi, cause I'm always busy. Count 001, it's a big city. Tuko na mademu wa super with big booty. So hii ni zaidi ya saba, tisa hadi ile kumi. Maendeleo tele, viongozi wana kelele. They hate corruption, labda mbele mbele. Bia kina mama wapige vigele gele. Tupendane, tusiweke chuki baina yetu kama
story,
wale.
Story, this is my story. Listen to my story, hey, I got a big story. Story, story, this is my story. Listen to my story, hey, I got a big story. Ghetto,
big city, not a
ghetto.
Big city, not a
ghetto.
Mombasa, ain't a
ghetto.
Tunapiga papa, sop, sop, gas, sopali. Tuna take over this town, we ain't silly. Tieni bidi kwa kila kitu, piga dili. Shout out to Boma, yeah, that's my home street. My home is my own street.
Story, story, this is my story, listen to my story, hey, I got a big story, 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 this is my story.